DJ Real Black.
Get you beat.
Ele kwa safari ndefu yenye mateso, machozi, mizigo, vikwazo, ila yote umenitua. Naomba penzi letu lisife kesho, ukanipa pressure mawazo, chonde mama utaniua. Na vile ujui kununa fundi wa kudeka, hata sija kutekenya unacheka. Oh, tambua ushaniteka, hata bila chakula na nenepa, my love. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa, sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau, kuliko ukanyanyasika. Ilo mpenzi usaha, mio obo,
ae,
mi amor,
ae,
my love. Bia miku unanichanganya, ukinama naangalia tatu. Nipakulie chakula mama sikomi, asubuhi mchana mpaka jioni. Michezo unaijua mama msomi, pini kitofu kifua na sikioni. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa, sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau, kuliko ukanyanyasika. Ilo mpenzi usaha, mio obo,
ae,
mi amor,
ae,
my love,
ae,
te amo. Sauti nime uimbia wewe, I woman of my life. Baby mama nakupa mabawa, fly nani atadauta pinge suri wako wewe, my material wife. Una drama nende kwa mwingine, why chama pensi kina kipime. Una dhahiri upendo wangu, usije kunitupa wewe. Sina mwingine, nasitobadilisha kuwa langu, moyo wangu nakupa wewe. Chocolate color, nywele line, lips mafuta na zina shine, kuoza kongara, your design. Thanks to the Lord, now you are mine. Sema pwani ya mabara, wapi find me. Tokitoka out, toka nyo wine. Figure 8, kinara, sio 9. Unapenda wasafi, tutakosign. Wendo mama, 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 la mama. Wendo mama, 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 la mama. Wendo mama, 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 la mama.
Sura yake na mwona modo, na yona taswira ya dabu, siyo ni nyodo. Na wona papaya, lafu na bota embedodo, na wona wasopenda mani wote machokodo. Ngepeleka wapi ichi kicho kigumu, ningepata wapi mwanamke wa kudumu, ajiunge na Wasafi tusukume gurudumu, na mnajua kasi yake ya mambo ya kunyusumu. Mama la mama, oh mama mia, kwako nimezama, nimezama, nimezamia, nifadhi kama maji kwenye mwili wangamia, usijali kuhusu mambo ya tango na vivamia. Nichakaze shori, nikanyage soli, kwangu kuwa Mchaga subuhi nile kama mtori. Tafadhali shori, usimpandishe mori, na ukinipa nyama na ila kama mnyama pori.
Yerere kimenisha, leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako, pani nangawe zaidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kaburo, ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani, ona katibu wa maji kisimani. Huenda siyo fungu langu, nimekosea kuchagua, nimezidisha chenchi, kimeota nyasi. Nilipita dirisha nafasi kuigombania, kumbe basi nimejaa na mlango. Ayo ni mboni yangu, kibatari utambi umetumbukia. Khidira yangu
kiza kinene,
nimepeke chonguzo niliyoegemea
kiza kinene.
DJ Real Black,
I've been trying not to diss you, mwenza komi nilikozi na ishu mpenzi, hopu ko sawa, my darling. And I've been trying not to miss you, ila unapoenda vuto yangu maumivu, we yangu dawa. Oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni gani, mara kwenye kitanda mara kwa shati. Hai, haya ni maruani, yanafanya na kosa amani. Wenda siyo fungu langu, mekose kuchakua. Tusha zamisha meli, ya meisha. Nitaambia nini waingo, mugana tirena. Na ma feelings ikawa sikiwe.
Hayaoni macho yangu,
kiza kinene.
Koroko yutambi umetumbukia,
kiza kinene.
Oh, Khidira yangu,
kiza kinene.
It's never gonna be the same, no, 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 no.
You're my lead part, what I
mean. I knew it, ubavu wangu mwenyewe. Ukifa nzikwe na wewe, nikifo zikwe na mie. Oh baby, we, nogeshe, nogeshe, baby. Baby, nogeshe, 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 baby. Baby, nogeshe, akwatu kwatu kushare na watu sitaki. Oh baby, boda boda yangu vipini pande mishikaki. Siwezi, basi nogeshe, nogeshe, baby. Baby, nogeshe, 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 baby. Baby, nogeshe, raha, raha tupu kupenda na wewe, raha tupu. Ukini ache utanipa jakalaro, nipe mimi kwengine we useme no, shinde ibilisi kwenye kichwa chako. Oh, 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 oh. Ni mwenzako mkiwa baba, mkiwa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Ni mwenzako mkiwa baba, mkiwa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. nogeshe, baby. Baby, nogeshe. Ni nogeshe. Ni nogeshe, baby.
Mapepe, malipo ya kawa mapuzi Kwa kuchukuliwa mke bwana Nika mwaga pesa zote Kote, yaka nifanya mpuzi Acha adabu nishike jama Yoyote niliamini mapenzi ni imani Na kuunga niridiriki mpaka magari Penzi Bando ya kawani maikizo kwangu kushenzi Kelinudisha nyuma no imani yangu ya penzi Ni vigumu kwa wamini ya po mapenzi Pasina penzi Mana po mawazo 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 Heli nikondesha Kondesha
Shukuru mola kanijalia Mrembo wa sura hadi tabia Na kila sababu ya kujivunia Yani kila kona umetimia Napenda mano kato kinukia Ukinigusa ndo nazimia Yani kama ndege hawanae Tuogele na tupae Kwenye kiohota tukakae Minawe Ujeni kubebe wa shangai Mwenye uchungu wa kazae Tukicheza kuche kuche na hotae Ninawe Unagula pia wala unafito Chujuza kunitoa majicho Hata uvegunia Bado uko simple unapendeza Shepu sini kiuno kijiko Chumani wanipa madiko diko Kifungua koki ya nini mafuriko Meniweza Kuma baby teamu Teamu Kuma baby teamu
DJ Real Black
Esa única mitad de mí Mitad de mí Mon amor Existo aquí de todas las rosas que tem no jardín No jardín Esa forma, você y el loca Me deja con agua na boca Cuando soca Meu body fica na lupe Vamos pra mamá Pra papá Fazer essa menina, menina mais linda do mundo. Exata choco choco, eu me toco. A mamacita que me toma lá, que me toma lá. Exata choco choco, eu me toco. A mamacita que me toma lá, que me toma lá.
Oh my baby, te amo.
Baby,
te amo.
Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. Baby, te amo. na linyenyekea. Chumbani kwenye shuka linanitetea. Mzungu kawehuka limemkolea. Laki Makonde, laki Chaga, wengine hadi wanywe pombe ndo nalimwaga. Unula wima wima linatokea Kongo, sindo lile Gwajima alimwagia kondo. Uno tena waokoa makahaba baba, kuna walongo wa meno saba baba, ili mtoa hechi baba. Yani a e i o
uno, everybody say uno, asema uno, everybody say uno.
Uno za mikando kama hautaki,
uno
upinde kama unakanda chapati.
Sema uno
sirizo mbusha hadi kwenye bati.
Uno
mwanga basi kata tarakibu utibu, usijepata ajali. Uno la chibu chibu linamkondesha zali. Uno la reisi alinaga mifupa, ukenda DRC kuna fari pupa. Ah, popote wanalimwaga, yani kinaga ubaga. We jaribu kuchunguzaga, uno ndo linalegeza Chaga.
Uno
lina waokoa makahaba baba, kuna walongo wa meno saba baba, ili mtoa hechi baba. Yani a e i o
uno, everybody say uno, asema uno, everybody say uno.
Say no no, baby you be the one. Yani huna kasolo, sura shepu no namba nane. Nipende ni kupende hadi tufanane, kama kinyozi na nyembe ufe tuzitane. Udoya mi feo, udoya mi deo, miye udio. Menyama di pao, miye udio. Oh baby, lo 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 lo, your love you gon' make me go lo 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 lo. Anywhere you day, I go for lo lo lo. I gon' love you today, tomorrow ro ro. Oh baby, lo 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 lo, your love you gon' make me go lo 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 lo. Anywhere you day, I go for lo lo lo. I gon' love you today, tomorrow ro ro. Baby, come lo lo lo.
DJ Real Black.
I go look you all day, I go look you all night. See them others confused.
I you so sweet, sweet, yeah. Big bumper with split city, yeah.
Make I wanna give you all of this love and I'm done with the standard.
Yeah, 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 yeah.
Romantic, fantastic, body shape bombastic.
Yeah, 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 yeah.
She my little, little girl, my pretty, pretty girl.
Pesa, sauti ya mitonyo, natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo, sijali na wafungia vio. I make million, million. The more you hate, the more I make more billions. Yeah. Witcher man, chili man, niko omane na kula zangu biriani. Wanaroga upate kidogo, ukipata wanakuwa mboko. Kumbe wanakula mbaki sogo, amwaka huu watotaki shobo. Atucheki na kima tusijevuna mabu. Ukikosa heshima ujue na kuzingu. Mke na mpa pesa we unaleta mau. Sa ukijilengesha nikikamata na uwa.
Mama kamba wananiloa, Usipende kata palo wa Mama kamba wana nilo wa Usipende kata palo wa Mako Polo Why mona abi on a daily Mako Polo Why mona abi on a daily I keep a distance I cover distance
DJ Real Black
I cover distance
Started from the bottom, now we here Tuna zip make big money to I say Ari eko juu mfate uko juu singoje Na na utapo fika juu kaza kamba usilege
Tanzania inatetema, oh inatetema Zambia inatetema, oh inatetetetema Cover distance down paka Wisconsin Sova paka chicha, vista paka twitch
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero Call me Willow, check it still on Weza kuwa mia bila zero check Sasa naito hero Read between the lines, hater, I'm a hooligan This shit is flammable, you better run
Muge ina janja muga tukibao Usipana nishe na opusi wao Selecta panyo cheza jena kikibao Wacha kichune tutu speaker kina bamba
Mama kamba wana niloa Usipene kata paloa Mama kamba wana niloa Usipene kata paloa Mako, polo Why mona abi ona teile Mako, polo Why mona abi ona teile
Oh baby, mwenzako mina washwa pabaya Kiuchokozi, ukini gusa gusa mihaya Watu mtoko, mihogo bichi koko Nidekeze kitoto, kachumbari kwa kiwiko I wanna be solo, na unifanye utakabio Baby give me some more, ziteke zangu isia I wanna be solo Na unifanye utakabio Baby give me some more Ziteke zangu isia
Aibu 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 Aibu
Share the share Aibu Yabamba Kyla
DJ Real Black
Mjini ndio imenitoa kwenye bench na game na lisa kata taveta vini wet Sina nyendo za kupa kuhaso nisha graduate I'm the man tena super kwa kuchakachua cash Good time kila siku era nyingi ziko bank Balance kama mangazini vuki zi rank Ogopa na kushoboka swana kujitia dough So fara kwa mamito kisiwa miya show Omboy, gumiza nini ujaja kumbag dough Of course shedded it shedded zeja kumesho Na pojaribu nikiferi ujue na plan B Na plan B shachunga mila ni pipi mpaka DB Maseke 1999 makolo wabaki wild tu Manyoka kibisa miso mjinga kabisa Na exposure ya maisha can push Push ila kubuta na sitisha kwani
Wanataka kufanani nao Kambali zetu wanazwa tuzijui zao Story zetu wanatoa kwa data zao Na wao wanasoma kwenye mitandao
Chagua right au bumba Nimekua nishajua mungu sio ndumba Bitch be humble, west kwa kimada Ujuku katika bus change hata mada Rider wa deal chucky brada We go harder Chilling with the bling bling style Kama Gucci and Prada Baka mkili ona mseme
Kamu baba
Yeah, I give you some more dada Old school kama vile pizza more brada Change style, awesi change raw saba Mdudu raw shada, dada skua gaga Wizi we kaba Mina haba haba na haba haba Meja za kibaba
Fanani kufanani nao Kumbali zetu na kukuhi kitu zao Story zetu na kukuhi kutenda zao Na wawa wana suma kwenye mitandao
Kusei watu wa shomba Macho yako mbala
DJ Real Black
Sauti yako noma sana Na mwendo wako nobala Ni miujizo moto fire Uzuri kakupanani Unaumiza mambo mbaya Nuksi huko nyumbani Ni miujizo moto fire Uzuri kakupanani Unaumiza mambo mbaya Nukse huko nyumbani Ni azipo
Azipo
Kwa jili yako mwazi Ni azipo baba
Azipo
Sijitamani nifikirie sana. Usinipe maruani mimoyo tama. Na mashetani yanapanda kwa mana. Mimi uchiza moto faya. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Mimi uchiza moto faya. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nukse uko nyumbani. Nia zipo. Kwa jile yako mzio. Nia zipo baba.
Aje nita na itika. Kwa kimwiko kuzikunja gana ndita hiyo. Mlume shazimika. Macho nimeziba masikio pamba hiyo. Mlume nyonge tai. Bata tukale Dubai. Morali, pandisha kama sai. Mbele ya kitu sikatai. Kabuma, mlume nimedatai. Katoto kama nikamatai. Mlume nimedatai. Katoto kama nikamatai. Sichomo, sichomo, sichomo wi. Sichomo, sichomo, sichomo wi. Sichomo, sichomo, sichomo wi. Sichomo, sichomo, yeah!
DJ Real Black.
Situme kuja kubeni. Kama tatasu weka weni. Story tuzi malizi ya kechumani. Nikupeleke Miami. Kisha nikufikisha kakilimani. Yes sir. Mlume nyonge tai. Bata tukale Dubai. Morali, pandisha kama sai. Mbele yo kitu sikatai. Kabum, mulume nimedatai. Katoto kame nikamatai. Mulume nimedatai. Katoto kame nikamatai. Sichomo, sichomo, sichomo wi. Sichomo, sichomo, sichomo wi. Sichomo, sichomo, sichomo wi. Sichomo, sichomo, sichomo wi.
Yo kazi ufaa badai. Niko na bunduki mena rona. Tuna roll up, roll up, roll up. Yeah. Naona shanga waka waka. Na mtoto anavyo kata kata. Takwaje kipa mata mata. Ntamchakaza chaka chaka.
Na moja muda ufike tuende nani. Kwenye bonge la uwanja kita nani. Nikonyeshe vile meufanya mamisi. Nago tani, utani, utani, utani.
Na watoto wa kario. Kario, kario, kario. Nyuma wana makario. Kario, kario, kario. Hey. Temeke na Kinondoni. Alala Manzese na mwana Nyamala. Mala ni vyatu vipo mfukoni. Napitaga pekwe ni bila tandara ndala.
Wasikia machizo naunda kamati. Wana tata na vino nalo bad body. Ina bide jongeze niwe big daddy. Yes I'm a big daddy. And I'm a buff daddy. Ooh. Mama wende fire yo. Kusanya kama kwaya yo. When the number one desire girl. When you michezo when you mbaya yo. Moja moda ufike tuende ndani. When you bonge la uwanja kita ndani. Nikonyeshe vile meufanya mamisi. Nagotani, utani, utani, utani.
Katika piga magoti, piga magoti. Acha wano piga majungu. Asa na mwaga manoti, na mwaga manoti. Mananisha unwa mzungu.
Wanakapandisha uchizi hivyo. Kabinuka kama mbuzi, kashikwa mapembe. Hasira za mukizi hizo. Furaha kwa mugu viki gino pembe.
Na watoto wa kario. Kario, kario, kario. Nyuma wana makario. Kario, kario, kario. Temeke na Kinondoni. Kala Manzese na mwana Nyamala. Mala ni gatu
I feel
feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Onda kako simple, simple. Akanaga maku. Kanabi impo, impo. Ukonyuma kichugu. Ati kako simple, simple. Hakanaga maku. Kanabi impo, impo. Ukonyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Watabu inavuingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
DJ Real Black.
Inabana.
Na na na.
Wote inabana.
Mianso, lutemi alwalis, nito, wachi kwasi, mrembo, kalina vigambo, anja gazaru, amerera o.
Inabana taiti nyo, nyo, baby style yon kwa fu nyo, gala wana panchi uka cholabo, knock 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 out, put your body on me, go down low, let me say, let me say, yo, tuziri nyes chili manjaro, mutiko fetu mere.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea so rafiki. Kanyaga kama fisi ana roya usnichi. Akulisha kubish kwa nivepe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu bomba umabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukibipa hayeti madaivi na vimbia. Kanyaga usushi. Kanyaga mashemu fake. Kanyaga nuksi. Kanyaga udadade. Kanyaga mawifi. Paka my ex, Nikosi, Oya Kanyaga,
Kanyaga, Kanyaga, Kanyaga, Kanyaga, Kanyaga, Kanyaga.
Kama unalicheza zangu
Kanyaga kanyaga.
Wale wakuda wadaku
Kanyaga kanyaga.
Ye kitaku daku
Kanyaga kanyaga.
Wajue isi namba chafu.
Watu wanataka mani Somi kimu itaku posti
Kanyaga
Kunitumia ni picha pigo gani Eti basi den kuposti
Oh yeah
Kadisa rusi kuchanga changa
Kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga
Kanyaga.
Sina godoro sina kitanda Eti kuchangie kodi kwenda kupanga
yeah.
Kama butila mugambo
Kanyaga.
Wafuruga mipango
Kanyaga.
Waze wa insta michambo Eti baby niunge bando
Kanyaga.
Uzushi
Kanyaga.
Mashemu fake
Kanyaga.
Nuksi
Kanyaga.
Udadade
Kanyaga.
Mawifi
Kanyaga.
Baka ma ex
Kanyaga.
Nikosi
Kanyaga.
Oya Kanyaga
Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga
Kanyaga Kanyaga
Tetema, yani kama umepigwa shoti Tetema, ipe migenisho ya roboti Tetema, ukutani hadi kwenye kochi Tetema, kwenye giza mama shika tochi Kataka kama noga, oh mama Nakapandizi za buko, oh mama Nakapandisha boda boda, oh mama Nakichoka kuchumu mboga, oh mama Ay, mama, shigidi, ah Nakufa, hoi, wikidi, ah Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi
Ayatende tetema, oh mama tetema
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema
Ayatende tetema,
oh mama tetema
Shuka chini tetema,
oh mama tetema
Ayatende tetema,
oh mama tetema
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema
DJ Real Black
Shuka chini tetema,
oh mama tetema
Tetema, yani kama vile generator
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngata
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta
Asa goza, goza, geza shogoloza Kufa chali kama mende Maria Rose, goza, tungi limegoza Tuende ni kupige nyembe
Rocky!
You miss my mind, go kolo, kolo, kolo Ukinuna tunie toro, toro, toro
za tiki tiki. Miuno ya tiki tiki. Funga kipinda mkwiji kwiji. Nikunyonge kaziki ziki. Tete.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tine tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Aya tine
tetema. Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema. Chuchuma kama vile unafua. Mama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chunga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulekeze nyonga iyo. Chuchuma, unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma, unanyoka na konda iyo. Chuchuma, kwenye mlima kidonga iyo. Aika toto,
moto moto.
Moto moto,
moto moto.
Aibai koko,
moto moto.
Joto joto,
moto moto.
Kamata, ukuta. Shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa. Nikishika nyundo nipasue kichupa.
Dada mko wapi?
Owe, owe,
o. Base muingie kati.
Chuchuma, 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 chuchuma. Kimbau mbau, tukunyema. Pilau lau, nipe supu tena. Mashau shau, kana sinema. Yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina
Msamba,
fanya kama Bruce Lee.
Msamba,
viuno vya kusigina
Msamba,
fanya kama Jet Li. Navocheza kwenye chaki kana taka. Akataki na chumba ni varangati kwa ito. Na pembeni katikati na katachi. Bila wasi kame data na wasafi taito.
Aika toto,
moto moto,
moto moto,
moto moto.
Aibai koko,
moto moto.
Joto joto,
moto moto.
Kamata, ukuta. Shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa. Nikishika nyundo nipasue kichupa.
Owe, owe, o.
Kina dada mko wapi?
DJ Real Black.
Basi muingie kati.
Chuchuma, 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 chuchuma,
chuchuma.
Wazee msilale mchaka mchaka. Imbiza dunia haina mipaka. Iweka nia kuna njia utapata. Kama unasubiria kuna matata. Mama jalea maproso. No, taza soja kumandu. Nasqueeze shima so shikamo. Oh, time money, I gotta go. Sometimes vitu vina kazo na kuma. Wota lala, wezi kuyalaza masa. Naleta utani, okay. Unanana fanye kicha. Zwa mabala, zaga zaga. Simama ka, hey. Unenda wa, give it up, hey.
Panic, relax. Pumzika kwenye kiti kibidi pata drinks, relax. Umepanic, relax. This is not what you think, this is booty by the witch, relax.
Yuu pande mbusa wa tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Kokopo pambe, oh kapotea, kapotea. Goma isambe yo kidedea, kidedea. Mashati ya mganga wameya kosea. Wamekuja kusima kumba na chochea. Wanaupepea, moto korea, korea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Haya, zima na mtandao. Haya, sema nao, pigia bao. Haya, sisi sosa size yao. Funja vigenge, tubiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakucheze umevalia msuri. Tatumwagia razi, utatualibia shuguri. Mugi vizuri, ulizia, wananitaga nguri. Kama unaimba, imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza, mto kupigie. Cheke, ulie, ishike, nyachie. Mzangu na mie kache ni utulie.
Shika, kamata, sukuma, tembe. Shika, kamata, sukuma, tembe. Shika, kamata, sukuma, tembe. Shika, kamata, sukuma, tembe. Shika, shika. Kamata, shika, sukuma, tune. Shika, shika, kamata, shika, shika, sukuma, tune.
Da 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 da
kwenye jango komando. Kijijua panyo katafute pango. Delea ndelea kushikia bango. Tukuvue nguo na vua maji gambo. Jembe la kulima, tifua tifua. Na vua pape na kwa kamba daga kibua. Mshike, mshike segiri langu nalijua. Goma inoge kirele zangu paka na pasua. Panga, pangua, ota, otea. Nataka, chukua, goja, gojea. Tokea, sogea, pokea, ongea. Sugoje simuliwe una macho ya kujonea. Kama una imba, imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke, ulie, jishike, yachie. Mwezangu na mie kaa chini utulie. Shika, kamata sukuma. Shika, kamata sukuma. Shika, kamata sukuma. Shika, kamata sukuma.
Poro, ulinyasa totoro, bila ya kodoro. Penzi kiberiti, siwezi kusaliti. Yes, sabuni miejiki, miejiki, miejiki. Maji mweza keko, oh, tucheze kidalipo, oh. Uko ulipo, oh, salamu sikufike. Yameandikwa maandiko, usibamboka usilambe mwiko. Kurudi kwako ni ndoto, akusitaki ajirudie. Nile naye kwa siku mara tatu, kama mgonjwa wa homa. Nikiumwa napona, dozi nzuri ya nini lekona. Pesu kalifika ngozi ya chatu, vya kupika ulichoma. Pesu kaliunguza, unataka kurudi apana mana. Nilie naye na kasoro, ya nini nipashe viporo. Ulinyasa totoro, bila ya godoro. Penzi kiberiti, siwezi kusaliti. Yes, sabuni miejiki, miejiki, miejiki. Penzi kiberiti, siwezi kusaliti. Yes, sabuni
DJ Real Black.
Miejiki, miejiki. Na na na, ukiachwa chika, ukimwagwa mwagika, ukitemwa temeka. Penzi bovu ya nini kungangani, roho naisononesha, moyo na ukondesha. Hakati ya unapendeka, wako wengi wanao kutamani. Kaga kaenda kwa mama mdogo, waja kufu magaba. Ya nini kujisononesha, toto mdogo wajipaga pesa bure. Nile naye kwa siku mara tatu, kama mgonjwa wa homa. Nikiumwa napona, dozi nzuri ya nini lekona. Pesu kalifika ngozi ya chatu, vya kupika ulichoma. Pesu kaliunguza, unataka kurudi apana mana. Nilie naye na kasoro, ya nini nipashe viporo. Ulinyasa totoro, bila ya kodoro.
DJ Real Black.
Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist. Hiya. You better than my ex. I got the room party, you can be my guest. Hiya. I wanna feel that taste. Do you like it when I whine it? You wanna pull up right behind it? Feel the wave coming right in. So get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So get too close. I can tell you all up. Say you only wanna top girl. Ain't nobody white like me. But my love ain't free. Been there. Hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me. I'm in charge, listen to me, yeah, me, yeah.
Much man, why are them walk up here get enough of me?
Yeah,
drop it down nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Nilifanya kazi ngumu za shida, yote kwa sababu litaka kushiba. mara mwisho kukamatwa niiba. Yani chupu chupu kifo cha kupikwa ye. Umeongeza hukumu juu ya hukumu. Wai unanikata. Unashindwa kutuma za salamu. Weza kora teseka. Oyo oyo.
Huyu kampa boda mwingine berosa. Vuta subira ngoja Mungu ajakutosa. Fiti na nana. Sigeuze changamoto. Maneno mwachia minana na. Dawa ya moto ni moto. Una nana. Wako wanasema konde atapotea. Konde atapotea. Jaka kati ya gia chombo hiyo inapepea. Chombo inapepea. Mini nakula kwa jasho. Nipatacho naridhika. Subiri kesho, oh, zamu yangu itafika. Nena wambie, wambie, hey, I wish to it, I wish to it, I wish to it. Hapa nilipo kesho nisijui.
Wenzako wanakuchukia, tena wamepanga kukubania. Isitoshe wao ni matajiri, sembuzi gari wetu mia tuwa
pili. Sinaga sifa za kujisifu najua. Kila kukicha kwa Mungu naomba dua. Aso nazidisha ili nizidi tusua. Wakinifunika kesho nitawafua.
Tena wambie
mchanga hauzikwi. Unaubadilisha makazi. Uwezi zibariziki. Mure utaki nakula kwa kesho. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Nena wambie
fasi tukumbukane. Nitalipa boda boda. Achana mwendo kasi usijivane bade. Aha. Ewe binti maringo. Sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo. Wena nikajishindia. Mwezako bado nko singo. Pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo. Nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza. Sila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza. Yapo mionje onje mwezio. Penzi linanilegeza.
Sonona sonona.
Eti lini utapata nafasi.
Sonona sonona.
Oh baby yoyo. Nambie basi.
Sonona sonona.
Nasinyonge. Naishi kwa wasiwasi.
Sonona sonona.
Beba wangu moyo. Mwepesi kakarakasi.
Sonona sonona.
DJ Real Black.
Mwaga wino wakalamu ya penzi langu. Chimba shimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Mimu woga macho usoni. Sijeshi kwa na kwiku kimasihara. Sema niandae vipopkoni. Unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza. Na isila moyo shambulio. Nifanya chipsi chombeza. Japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza.
Sonona sonona.
Eki lini utapata nafasi.
Sonona sonona.
Oh baby yoyo.
Kamenite Kenya, kamenigusa kunako. Kunako. Kanipe Kenya, kamenipofua macho. Macho. kanafanya makusudi kama kataki pipi, kanafanya na kwenda rudi boda boda pikipiki, kanipandisha midadi nikimuona begi ya sipadi, moyo mpasuko radi mapigo mbio bila ya idadi, chepula kela nikiminaji mtoto nani malizia mpaji, akili kwa kiasi chaji atapatapa kama mfamaji. Tekete Kenya,
Kenya.
Kani tekete Kenya,
Kenya.
Amenishika kwenye paja
Kenya.
Na mpaja taji
Kenya.
Tekete Kenya,
tekete
Kenya.
Tunanza umpia sasa.
Just beginning.
Chill
Konde boy. Emi chila na konde boy.
DJ Real Blood.
Mula na kupa sahiri, hakupi unachotaka, domana nimetulia na kukabidi mtima, naridhi kifungu mbili kukosa na kupata, we unanivumilia hata nikiwa sina. Minajua wapo walosema unifai, etia tuendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, potosha, umeduna mwarabu, ila nindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singo kikisiki, oh, ni shapenda, ni shapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Aki singo kikisiki, musijipeta.
DJ Real Black.
Nye mafundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa, idhiki haivutu kwa kamba, na wakumia pata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha, Njomana
ananiganda ganda kama pochi ananiganda.
Njomana
napanda panda kama kochi na mpanda.
Minajua wapo walosema unifai, ete tuindani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo walosema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila nindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singo kikisiki, oh, ni shapenda, ni shapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Aki singo kikisiki, musijipeta.
Miki waindi mabebe, jipinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe, nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Jani na pita pita, samahani sister. Macho kama unanita, mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha, jana kama fita. Suruari, pare, viatu, kule. Sulare, lare, kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Joni kutunze baby, wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye yoto tapepewa. Yongeze, dogeze, nisha nogewa. Napenda kuyumba yumba kisha lewa.
Asema baby ya pocket, baby ya pocket. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Ata jambazi suguri na pigaga sauti.
Stop.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba, yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba, yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba,
liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
Yumba,
oh na 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 na.
Funga funga mishkaki, funga Yanga no paki, rumba taki taki, dore gumba happy, yumba juu, yumba chini, yumba katikati, yumba yumba mwili kama umeregea nati, samani namba unayopiga haipatikani, umepotea uliza Google takupata mani, kama una chuki ota mbao payangani, wapasue alde wengine ukae ndani, bado nawagongea ngongo, na komalia mchongo, nashushia vigongo, mevalia usongo, ngoma ngoma msondo, uongo anajua Mungu mwenye mbingu ardhi na udongo, mseka sema sense, sema gosha mpera mpera, na meba sanchoka na nyuma kafunga tira
kwele. Asema baby ya pocket, baby ya pocket, ata mabubu wanatoaga sauti, baby ya pocket, baby ya pocket, ata jambazi suguri na pijaga sauti.
Stop, twende taratibu kama unasinzia,
yumba, yumba,
akiwa kalibu unakumbatia,
yeah, yumba,
zero zero one,
yumba,
twende taratibu kama unasinzia,
yumba,
anasee,
yumba,
liye karibu unakamatia,
yumba.
Kumbate baridini kwenye tundo kama njua
moyo wangu nyoma kote usinije na kibiriti.
Asawe.
Benzi likageuka chuki, nyumba ikawa kibiti.
Asawe.
Nipatie vya kitandani, nipe paka kwenye kiti.
Asawe.
Ile siningia shetani nawe kaja kukuchiti. Koba sijilekes, niko mepe mgongoni. Kitandani nikoles, kwa mbune ya kingoni. Kisha nibembeleze, nirudisha utotoni. Weka mate niteleze, kama nyoka pangoni. Oh baby, asete nsikitoko. Oh banwe choko. True. And I feel the same way, I can't deny. Baby, only kuhole, I will die for you. I swear, usitishwe na
vimbele mbele.
Oh, wanapiga
kelelelele,
eti kujifanya
vimbele mbele.
Kwa sisi ya watowezi. Oh, baby,
vimbele mbele,
mani tantarira
kelelelele.
Wanuknuko, baby,
vimbele mbele.
And I want them to know,
oh yeah, hey, you're the one I love.
One and only,
the one I want.
I want them to know,
baby, hey,
oh,
you're the one I love. Hey, the one I want.
I saw one baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see. A little kupa mama. I saw one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see. Alichokupa mama. Yeah, Benzi ni shere, Benzi pia vita. Tugombane patani, siri yetu ya ndani. Aga, napome stare, ni vitu vya kupita. Hasa visiku changanyo, kanishusha thamani. Benzi langu si chanze kachura,
iwe dance.
Can you find your chip with a rule like merchants?
Emergence.
Oh, Marina, for your uncle, my sako, my best.
This
is your goof. Come a pressure, fung way, wake up. Asa, who sit this when I am? Oh, I know
people.
Empty good, you find your
head.
What's this? See how I told this? Oh, baby. And it
can't
turn it out. When you knock, baby.
And I want them to know,
oh yeah, hey,
you're the one I love.
One in the know,
hey,
the one I want. I want them to know,
baby, hey, you're the one I love.
I'm okay, yes, I know.
Shetani ya shapanda, kata uno la kitanga, kipala miwo kwa kitanda. Amekuja geto,
oh ya masela,
kamelekea kameset,
oh ya masela,
oh ya masela,
oh ya
kishika yenyewe, kishika pengewe.
Oh,
yeah,
I'm a sinner.
it's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, si unajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae,
oh, ay, oh, ay.
Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mvua, wacha inyeshe. Sema na,
oh,
what they say,
oh,
utawawa bure sijalala. Nimeficha tu makucha, huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa, waulize nani kachi wa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
kama ni mnazi katika,
leo
kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, speaker zina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Hey, maweke warete mpira kati, nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumvi paka kwenye chai, hii ya leo kali. Mebugi step, webu cheki cheki, if I'm not mistake, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, ya kuna kukupeti peti. Mana maseke ukitete, muulize, ila kama mapepe, tulize. Sema nae,
oh, why?
Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mvua, wacha inyeshe. Sema na,
oh,
what they say,
oh,
kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
kama ni mnazi katika,
leo
kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha.
Weza kujicho chongo, kwa mwingine sioni tena. Umenipa magongo nitembe,
DJ
niache kutajema. Tujiepushe na waongo, hawakosagi cha kusema. Ulinzi nguzo chuma dongo, penzi tuwezeke na mahema. Penzi langu la kizigua, na kupa taratibu. Na miuno na inengua, washikwe na aibu. Na tani ya wajajua, wando unaniharibu. Na mwaka humo na watakuwa, wakose wakua. Wenipe mambo ya pwani, ati mwenzako na nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge. Mgu bara mgu pwani, kama unaruka senyenge. Wenibinyie kwa ndani, nitoke malengelenge.
Saura,
mambo ya weke adharani.
Saura,
kwani unamogopa nani.
Saura,
chotara, manga manga, asili ya Kizanzibari. Chokoleti kala, mixa mtanga tanga, unangara ngari ngari. Gozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama tembea koko,
koko,
uko nyuma kai koko,
koko,
mzigo si wa buko jero. Soto jola boko boko, laini nyanya ya kopo, yani mwenyeo mwenyeo. Achana na kinagi, awana lolote, watazusha na wajiki tigi, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, tifa madangote. Ufae shela wiki, tapata kwa Aristote. Habibi,
habibi,
nuru la aini kipendaro.
Habibi,
nyonga mkali aini.
Habibi,
nuru la aini.
sing this song. Da 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 da, you can't make me feel like I do you wrong. Jaga jaga, if you want time, I go give you more. Jara jara, today today you go give me love. Sawa sawa, eh eh. Now see if you walk on my pants, now my dude. Wanna pack a one pack a one anita. Answer, when a boy to take it, I say. Wanna pack a one pack a one anita. Answer, now see if you walk on my pants, now my dude. Wanna pack a one pack a one anita. Answer. The boy, chatakila se, wanapaka wanapaka wananita.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama,
mama,
ainuka.
Baby shot them,
ainama,
hey hey hey.
Ashika
kuta, onyesha unifufunzo,
ainama.
Go down baby,
ainuka.
Give it to them baby,
ainama.
Kutunza hey. So sura so shepu mini kimona tabani hivi sinura sepetu ama ni mwite jina gani hey. Baby gayo badikila mwendo kama katapila miguya pombe tequila she the best my mind pamutu bakongo kabila madongo lunyamila and she so sweet vanilla she the best my mind
oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepesi kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama,
DJ Real Black,
ainuka. Baby shot them,
ainama.
Hey hey hey,
ashika kuta,
onyesha unifufunzo,
ainama.
Go down baby,
ainuka.
Give it to them baby.
Oya oh, gadem, toto nya ukoli. Anavimacho mlegezo golol. Katika game, funga tu gol. Atumaliza kimchezo kai gol.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie simba kacharara. Anataka msambwanda kwa buku jeru. Aje,
ainama,
mama,
ainuka.
Baby shot them,
ainama.
Hey, hey, hey. Onyesha unifufuzo.
Oh yeah, dance limpofo.
Give me to them baby.
Dance sukusi. Do for me so cool. Make me confused. Bring your body close to me. Something nice, something sweet. Monika, ijeje, mambo rote rote. Kanipa, imege, ila goja kwanza. When you hear the sound.
Roboto, 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 to, to, roboto, 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 to, to, roboto, yeah, roboto. Seme ka tu mayas, roboto, 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 to, to, roboto, 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 to, to, roboto, yeah, roboto.
DJ Real Black.
She's so fine, anapendeza hata bila vipodozi. Eh, and I love she giving me overdose. Eh, I love the way you move your body.
kutisha midadi. Kachiri, kachiri, inuka funga kanga. Kachiri, matajiri, matajiri, kutowa najipanga matajiri. Basi go down, wanyoma, kanya kama mbuzi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wareli kigoma. Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Ah, asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda, ah, unadonda.
Paka chini waonyeshe.
Epo tulicheze rumba, ah, ilo rumba. Fanya kama unadonda, ah, unadonda. Epo tulicheze rumba, ah, ilo rumba.
Nasema siku watch, baby nakukunda. Unavyoiramba biye hoy unajiwaga kunitouch. Na nika kufunda, hiyo misamba siku hoy.
Hey, waking'ata na kuuliza we.
Ipatenga ni kuku za kiza.
Yani tuzidi kuwaumiza we.
Tawa shenga tuache.
Itafune ngate kabigiji.
Ah, kama bigiji. Hey,
kisha nikumbate tujigiji.
Ah, tujigiji.
Basi go down kwenye ume. Fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down kwenye kona. Mwisho wa reli kigoma.
Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Ah, asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda.
Nataka longa na wewe. Mekufunze mapenzi. Mwenza kona ya jua. Nataka sema nawe. Nikufunze penzi mimi. Ninalijua. Niipe. Nikubembeleze kamtoto ngara. Kwa raha zako ujinenepe. Nikushike. Pendo lisiteleze. Nikagaragara wabaya macho. Wasisongele. Twende Zanzibari. Komoro Mombasa. Tucheze zumari. Ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari. Uzidi takata. Tue ngari ngari. Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumvi.
Ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara nguduvi.
Ate, 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 ate.
Iyana, iyana.
Ate, 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 ate.
Iyana, iyana. Dakitari, dakitari wa mapenzi. Dozi ya mute methali. Inatibu na kuwezi. Yangu tamtam bila kuchanjia. Chacho kwa kudambulia. Swafi kwa kuitumia. Misalama. Kama babu kamu tatafunia. Dafu kwa kusukumia. Chakuru magia, kinyama. Benzi liogele, hibali salama.
Selele ya se.
Tuele, mioyo sende mrama.
Selele ya se.
Ule kuji soso mori, nyama nyama za shawarma.
Selele ya se.
Habibi selele ya. Twende Zanzibari, Komoro Mombasa. Tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari. Uzidi takata. Tue ngari ngari. Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumvi.
Ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara uduvi.
Ate, 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 ate.
Iyana, iya.
Ate, 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 ate.
Iyana, iya. Analilia,
anaita,
akashikilia,
anaita,
nimpe ote ote, yani nzima nzima, oh, kulamba lamba, chokoleti ya maziwa, yote ote.
DJ Real Black.